إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. oluvannyuma lw'okutendereza oweekitiibwa allahu subhanahu wataala atukomezaawo ku mpewo oluvannyuma lw'akabanga akawanvu nga tetulina mmwe, mbeera efaananako bwetyo. Tubeebaza abatulaba mwenna mwenna ku mutimbagano ku mukutu gaggadde Rawda Islam Media. Bana wattu abonna bonna abawaayo obudde bwabwe ne bateekamu kaddata ne bagenda ku YouTube nga tebalina kirala kye bagenze kubeera nga banoonyaayo wabula ilimu, okubeera nga mwana wattu beeyongera okubeera nga bategeera eddiini y'oweekitiibwa Allah. Tusaba oweekitiibwa Allah obudde bwe muwaayo ne sente ze muteekayo mwana wattu okubeera nga mutugoberera ku mutimbagano, banange tusaba oweekitiibwa Allah abeere nga abasasulamu museera. Mu mbeera efaananako bw'etyo mu studios tulina omuwalimu waffe insha Allah ajja kubeera nga atweyanjulira, naye nga tetunnabagenda oba tetunnabamusaba kubeera nga atweyanjulira. Mwana wattu kansooka empiseewo kano nti abazadde mwenna mwenna bazadde baffe abalungi, akaseera ka kubeera nga tuzzaayo abaana baffe ku masomero, tuzzaayo abaana baffe ku masomero. Tubakubiriza abazadde mwenna mwenna abasiraamu, temubeera mwana wattu nga mukyusibwa endowooza, mubeere nga abaana mubakwata mubazze ku masomero babeere nga bagende basome. Tubakubiriza naddala nga mmwe abasiraamu abazadde abasiraamu okwetegereza wawo ogenda otwala omwana wo. Ekifo we tuli, tuli ku mukono Islamic Institute ekigombya waneeno. Tubasaba muleete abaana, muleete abaana babeere nga basoma eddiini y'oweekitiibwa Allah, ate mwana wattu n'okubeera nga basomesebwa edduniya, kubanga byonna tubyetaaga nga Islamic community at large, byonna tubyetaaga. So tubakubiriza abaana tubeere nga tubaleeta, na wonna wonna awali essomero lyonna lyonna ery'obusiraamu kasita libanga lye likuli okumpi, gendayo obeere nga oyogera nabo, obeere nga mwana wattu omwana abeera nga asomerawo insha Allah. Oba oli awo onooba okoze ekyo, ekitiibwa Allah ajja kukubalako ng'akoze saddaaka oba saddaakati ljaariya, saddaaka ekulukuta. Wano nno we tuli, ennamba ya dayirekita waffe insha Allah tukusaba, naye yandyagadde okubeera nga oleeta omwana ajja abeere ng'asoma eddiini y'oweekitiibwa Allah ne sayidi eri eya secula. Ennamba ye gwe yandimwagadde eri 0706 815 97, 0706 815 97. Seka Abbasu Senkuba waali era abalindiridde okubeera nga abaaniriza. Amannya nno agange ng'omuteesiteesi oba moderator wa programu eno, nze Muhammad Abdallah Mbazira, akolanga educational secretary wa Nakawa division, ate era nga imamu ku masijidi Takwa Mubuto ebweyogerere. So nabwe kityo yembeera efaananako bw'etyo, tubaaniriza abali mwenna mwenna ku mutimbagano. Katusaba omuwalimu abeere nga atweyanjulira omugenyi waffe ate nga mugole mu mbeera efaananako bw'etyo insha Allah.
Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره
أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وصلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما، إنك أنت علام الغيوب. Abawuli zaba Rawda Islam Media n'emikutu gyaffe emirala, twala omukisa guno okubabuuzaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuhu.
Fadal.
Naam. Oluvannyuma lw'okubeera nga mwalimu atweyanjulidde, katugende butereevu mu pulogulaamu yaffe eya buuza oyige. Sheikh awatali kumala budde,
naam,
omwalimu abuuza agamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.
Waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuhu.
Agamba nti bwe nsalira omwana wange akiika ng'emyaka gy'omwana oyo giyiseewoko oba ng'akuliridde emyaka era alina oba era alina okumusalako enviiri.
Aqiika nga bwe kyajja mu bigambo bya maama waffe Aisha Allah radiyallahu ta'ala anha, aqiika tugisala ku lunaku olw'omusanvu, era kye kigambo kya nabbi Muhammad
sallallahu alayhi wasallam.
Tugisala ku lunaku olw'omusanvu lwe awula yesunna ekyasinze okubeera enywevu. Bwegaana tusala اليوم السابع الرابع عشر تصلى كل كم من ينيا ويجانا تصلى كرناكو أرابي المورم نكو أرابي المورم وتبا تيجاني قول يا جمهور ويجانا تصلى لا والنوم توا بافني دوبتي بسوبزي رول وافنا بسوبزي أجي صلا نبوي تشتبي النبي كله بقى كيكا تبي كولا كرناكو روم سام. Bwe kiba kiganya omuntu okikola ku olwo akikola ku lunaku olw'ekkumi n'ennya olw'abiri mu mmeka moolumu, era kiri mu sunna bw'aba agenda okusalibwa akiika, era bamusaleko ki? Asaleko enviiri ezo nga bwe yayigiriza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alamu.
Barakallahu fikum. Sheikh abuuza nti omwana bwe tumusalako enviiri ku akiika tuzipima ne tusaddaaka ssente ezenkanankana obuzito bw'enviiri ezo.
Omwana bwe tumala okumusalako enviiri ku lunaku olw'omusanvu oba olw'ekkumi n'ennya oba olw'abiri mu olumu oba oli waba asoboledde wonna, gw'ofunayo ssente n'ozisaddaaka ng'ozisaddaaka ku lw'omwana z'oba osobodde, funayo ekipimo kyonna eky'ensimbi kuba nabbi yagambye wazini kipimo ky'ensimbi n'okisaddaaka ku lw'omwana, saddaakira ba misikiini bano, saddaaka mu kkubo lya Allah nga bwe kyajja ebigambo by'abawalimu baffe, saddaaka mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala. So singa abamwe baategeera nti okwata minzaani n'oteekako saidi yeene ennusu n'oteekako ki? N'oteekako enviiri. La, kubanga waliwo ensimbi ezimu nga tezirina kyezenkana ku ki? Kyezenkana ku nviiri. Nviiri zisitowa kitono, wazimu yaakyo nto. Kati ojja kumaliriza nga ey'ebitaano tetegenzeeko. Olina wabeera ati eyinza okusanga enviiri nga zizitoya ennusu ya bibiri masalan. Kati waga nti kantekeko empapula, oyinza okukozesa empapula naye oyinza okukakana nga osaddaase lukumi, naye gwe funa ensimbi z'olaba z'osobola okusaddaaka ku lw'omwana wo 5,000, 20,000, saddaakira ba misikiini fi sabiilillah, omwana wabeere ng'akola ki? Afunamu والعلم عند الله عز وجل.
بارك الله فيكم.
بارك الله.
سيكا ونابوزا غامانتي نكولا انتيانغا اندابي ومنيا ندالابونو اووا وايتيو وبيرا منيومبا منيومبا غافي هاكولا اتيا
ومنيا كبايتا الوزغو وزغو كيريا وتينيا نغا كبيرا كتسينغوكو بيتولا كوبابيا بيرو يد. Era nabbi waffe alaihi salatu wassalamu
sallallahu alaihi wasallam
awuzaago ezo yatuwa enjigiriza entuufu ku zo. Aisha yalinanga olunyago ng'agenda azifumita ajifumita eminyi egyo
lwaki kinabbi yayigiriza tetulina kubitta. Wallahu ta'ala alam, obuzibu bwabyo ebinyi ebyo buyinza okubanga biri mu shayatini ababagamba nti bye byakumanga omuliro nga nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalamu bamukumidde omuliro nga byo biseesaamu. Allah nga amaze okuwa ekiragiro kyo, naye ala kulli halin alwazgu tuqutal, ebyo ebinywi alauzag, ebyo ebinywi ebibeera ku bisenge tubitta. Netubeera nga ye sunna emanyikiddwa bigambo by'omubaka Muhammad
sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
Naam,
barakallahu fikum sheikh. Era ku kibuuzo ekyo ategana amakonkome, kubanga abamu batugamba nti buli lwekyenyenyanga bwekityo nga kiragirira wa nabbi Ibrahim alayhi salatu wasalam.
Ekonkome tetukiinaako, tetulinaako bujulizi nabbi yalagira okulitta, era alikuba olikuba ku lulu. Naye ebimanyikiddwa ebiriko obujulizi byebyo ebinya by'oku bisenge byetukola ki, byetutta.
Barakallahu fi barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullah. Kituufu omusiraamu yeerongoosa ku lunaku olwokuna nga okusala enviiri n'enjala.
Okwerongoosa olwokuna siraamu yeerongoosa ebbanga lyonna, kyekituufu. Wabula nabbi sallallahu alayhi wa sallam yayagalanga nnyo okwerongoosa ku lunaku olw'okubanga tugenda ku lwakutaano. Ye yakikolanga nnyo nga nekibeera nga kya musunna ye alayhi salatu wassalam. So aba akikoze fakad asaaba sunna, aba akoze sunna. Naye ebiseera byaffe byonna tusigala tukola ki, twerongoosa. Wallahu ta'ala alam.
Sheikh, akageri ketulinamu abali abantu abatugoberera ku mutimbagano nga bali mu diaspora, bali Saudi Arabia, bali Ruddawa, tutangaze mu lunaku olwokuna, kubanga olunaku olwokuna ffenna lwetutegeera muyinza okubanga sirwe lunaku luli
olwokuna. Tutegeezaamu yaumul khamis,
yaumul khamis
lwetuyita olwa Thursday. Tutegeezaamu ng'enkya lwakumeka, enkya lwakutaano, gye bayita yaumul khamis.
Barakallahu fikum sheikh. This one is asking what makes Quran to be different from other scriptures and Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam from other prophets.
Kati ababu za khasaisul Quran wa khasaisul nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Ababu zam
the miraculous nature
abu of the Quran. Abu zam ayinza kuba kyategezam, naye abategezam ebintu ebyenkizo ebya Quran n'ebintu ebyenkizo ebyomubaka Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam.
Quran yaffe ekitiibwa erina ebyenkizo bingi, ne nabbi waffe Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam
ayina ebyenkizo biki
bingi,
ebyenkizo bingi nnyo. Naye tujja kwogerako ebitontono. Amma alquran alkarim, Quran ekitiibwa Allah tabaraka wataala mubyenkizo byeyajiwa ti mahfuzu min attaharifi waddiyaa, wekitiibwa Allah tabaraka wataala ajikuuma okubeera nti Qur'ani tekyusibwakyusibwa yadde okuvaawo okutuusa Allah waaliba ayagaliddeeyo nga kiyama enaatera okutuuka. Kyova olaba Allah aga nti inna nahnu nazzalna zikira, Allah agamba nze yassaaki Qur'ani, wa inna lahu lahafidhu, era Qur'ani nze ngenda ogikola ki, ogikuuma. Kati Allah yakuuma Qur'ani ng'eri mahfuzu min attaharifi waddiyaa, Quran tesobola kubeeranga eyingiramu ebitali byayo, eyina kutambula. Ekyokubiri okukyusibwakyusibwa tekisoboka Quran kubeeranga waliwo ajja n'akola ki, n'agikyusa. Bano bye bapankapanka Abamerika simanyi baani bawandise Quran empya, Abasiraamu bazikwata mmyoyo. Omusiraamu osanga wakaana katubweka kikayanki nga kaginywa. Ekyo kitegeeza nti Quran yankizo Allah yagikuuma mu ebyo abadde abuuza khasaisi. Katumutwalire ebyo gyakoze eki gyabuuziza. Kati mu byamagere bya Quran owekitiibwa Allah tabaraka wataala yagituwa nga tugisoma mu Quran, nataabadu bitilawatihi, asoma Quran afune empeera. Oga nti alhamdulillahi rabbil alamin, buli harufu erimu ofuna ki, empeera. Okwawukanako n'ebitabo ebirala, okwawukanako byo tosobola ga nti ngenda kubisoma nga nfuna empeera mu kubikola ki, mu buli harufu. Kati ffe tusinza Allah ne Qur'ani okugikola ki, okugisoma, nekibeera nga Qur'ani yankizo. Qur'ani era mu byenkizo Allah tabaraka wataala gifuula ddawa ddagala washifa nakujjanjaba. Yagamba owekitiibwa Allah tabaraka wataala wanunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa wa rahmatan bilmuminin. Allah agamba nti
tusso okuva mu Qur'ani muno ma huwa shifa okujjanjaba n'okusaasira eri abakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala bwatu byekikola tuvula omuntu bwakubisibwa shayatin fetujjayo Qur'ani nga tumukola ki ekyo tekiriyo mbitabo ebisigadde omuntu bwabeera ng'afunye kyafunye kikyamu nga tujjayo n'ebirwadde bya bulijjo tujjanjabe nabyo ki Qur'an suratul fatiha oli yalumwa akrabu siga oba musota ne bamusomera al-fatiha nakola ki nawona eyo gye bayita Qur'ani ekitiibwa kati owa ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala Qur'ani yaffe ayina engeri gyeyagikuumamu ekyokubiri Allah n'abeera ng'ateekamu shifa ekirala nti Qur'ani tusinza nayo owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala era Qur'ani endala minimu khasaisi endala mulimu nti Qur'ani jamaa baina alkutub assamawiya assabiqa Allah yazinga obitabo byonna ebyasooka n'abiteeka muki
In other words, it is the summary book of all other scriptures
ziri ezasooka tegezaamu tawurati injiru azzaburu oba suhufu ibrahimu byonna yagenda kyobola oluusi Allah yamalirizanga Qur'ani mu aya ezimu ng'aga nti inna haza la fi suhufi lula ekyo twali tukirabyeko mu bitabo ebyakola ki
ebyasooka
kyalimu suhufi ibrahimu wa musa tutegeezaamu ebitabo ebya ibrahimu nani ne musa alaihi salatu wassalamu ekibeera nga Qur'ani ekitiibwa ebyo byebimu ku khasaisu zaabyo amma nabbi waffe muhammad
sallallahu alaihi
wa sallam obudde ayina enkizo nyingi nnyo mu nkizo nabbi waffe alaihi salatu wassalamu
zaayina
ekisookera ddala nti huwa akhiru rusul wa huwa sayidu lmursalin ye nabbi yasembayo ate nga ye sayidu lmursalin ye yasembayo ate nga ye mukama waabwe kyovaolaba mu isra walmiraj era mu nkizo zaayina yakulembera bannabbi bonna muki akulembera mu sala isra walmiraj ekirala nabbi waffe alaihi salatu wassalamu nkizo allah tabaraka wataala gyeyamuwa allah yamuwa maqaman mahmuda ekifo ekyaki
ekitenderezebwa
nga allah tabaraka wataala agenda kukimuwa ku qiyama kyovaolaba tumala okwaziina nabbi sallallahu alaihi wasallama tuddamu ne tukikarara nga tusaba allah akimuwe tugamba tutya allahumma rabba hazihi
da'wati tamma
wassalati lqaima ati muhammadan
alwasila
walfadila wabaathuhu maqama mahmuda allazi wa'adta waliwo ekifo allah tabaraka wataala kyeyasuubiza nabbi muhammad
sallallahu alaihi wasallam
tukimusabira buli musala allah kimutuuseeko kyeyamulaganyisa owekitiibwa allah nabbi waffe ebyenkizo ebirala byayina nti allah halla lahu alganaim allah yafuula ebya eminyago nga giri halaali eri nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam tejaali halaali eri abaasookawo kyovaolaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti utiitu khamsa allah yampa ebintu bimeka
bitaano
lam yuutahunna umamun qabli allah teyabiwaayo bansookawo yagamba mubiyo yagamba nti uhillati li alganaim wekitiibwa allah tabaraka wataala yampa okulya eminyago bannabbi abaasookawo nga tokkirizibwa kugenda mu lutalo nosangayo butiizi eminyago oga nti ogenda kugulya era mu byenkizo kwe kubeera nti allah yamufuulira ettaka ensi yonna nga masjidan wa tahura nga muzikiti era kukola ki kwetukuza
nago
nabbi sallallahu alaihi wasallam byenkizo allah tabaraka wataala mu byenkizo byeyamuwa nti kwe kubeera nga agenda kuwolereza abantu bonna nga bantu bali mu buzibu allah agenda kuwolereza nabbi agenda kuwolereza abantu bonna nga bantu buli omu bamaze otuuke wa adamu tutuuse wa nuhu tutuuse wa ibrahimu abanini kiba kitegeeza nti nabbi wa nkizo ekyenkizo ekirala ku nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti owekitiibwa allah tabaraka wataala awamu n'okubeera nti yamuwa nti agenda kubeera nga awolereza abo bonna bannabbi abaasookawo naye ate allah yamufuula khaliili we nga bwe yafuula ibrahimu khaliili nga bwe kyajja mu hadisi nabbi yagamba nti inna allaha attakhaza ibrahima khaliila kama attakhaza ibrahima khaliila allah yanfuula nfanfeewe ekyo nakyo kyaki kyankizo mu bannabbi abalala yafuulako babiri bokka naye ate nabbi n'abeera nga waki musukkuruvu era bakigambirwa nti nabbi waffe alaihi salatu wassalamu yagenda okusooka ettaka nga lyeyasizza okuvaayo mu kabbuli wansi abamu kuba wali mbagamba naye nabbi agamba simanyi oba Musa gwe bagenda okusooka okujjayo kubanja kwekanga nga Musa alina waakola ki waali nga ate gwe ndaba kitegeeza ki nti nabbi wafa alaihi salaatu wassalaamu wankizo n'ebyenkizo ebirala bingi Allah yamuwa n'ebyamagero bingi ebirala ebitali bya bulijjo wallahu ta'ala alam.
Barakallahu fikum shekhe, tukuyanziza nnyo olw'okubeera nga mwana wattu osobodde okubeera ng'otutangaaza ku bulungi bwa Qur'ani.
Naam,
wekitiibwa Allah atugamba mu Qur'ani yekitiibwa nti zaalika alkitaabu la raiba fihi,
eno Qur'ani teriimu kubuusabuusa,
teriimu kubuusabuusa. Na bwekityo mu mbeera efaananako bwetyo tubeebaza abo bonna bonna abatugoberera ku mukutu gwaffe ogw'ebbeeyi Rawda Islam Media. Tusangibwa wano mu kibuga ekikulu ekya Mukono mu mbeera efaananako bwetyo. Mutu eyungeko ku mutimbagano gwaffe, agenda ku YouTube kwetuli, ku Facebook ate n'ayagala bu clips bwaffe ku WhatsApp, byonna byonna bya tusangayo mu mbeera efaananako bwetyo. Tubaagala nnyo bannange. Sheikh abuuza nti duwaki gye tusomera ayasimudde.
Nduwa yasmula nabi yaganti iza atisa ahadukum umumu wa yasmula faliyakuli agambi alhamdulillah
ayasimudde,
ayasimudde. Kajate faliyakulu lahu akuhu muganda wa mugambi nti yarhamuka Allah, Allah kolechi
akusasile
atona demu amusabili na iya muganti yahadika Allah au yahadikum Allah wa yaslihu barakum, Allah kulungami akulongo selezi na chi nembe razu. So wetu chukutwe sabida mubiku watagana na kukula chi nukua simula. Wallahu ta'ala alam.
Barakallahu fikum. Ndoza mchulide ayasimude
agamba alhamdulillah
ate muna kulira anyawu
yarhamuka Allah ate gwa yasimude
mkumu yasimude
yahdamu
ugami yahadikum Allah wa yaslihu barakum. Barakallahu fikum. Fahadiru buwa abuza nti omulimu gwange gwa kutembeya mmere yidde naye gye nkolera abatunda embizi bangi nnyo bwe bampita nnyimirire mbaguze.
Tekigaana guza atunda mbizi mmere wabula obutakyama ku mudaala kubanga oba oyagala omuguza muganja ankuguliza eno kuba abasiraamu banaakusanga yajja kuba shubuha jaga musajja alaika ku mudaala agenda n'agulawo embizi ate n'atuguza ki
embizi
kiwulidde kireka emmere ye erimu embizi kati okweggyawo ebyonna ebyo bagubaga nti ayagala okugula emmere yange ng'oli munumba wano insha allah wekunaabeerako riziki allah jajjikuwa naye ng'oggyewo shubuha.
Barakallahu fikum. Muganda waffe ndowooza okiwulidde Fahadi Rubowa, tukweyanziza nnyo bannaye okubeera ng'otugoberera era n'okubuuza ekibuuzo ekyo tufudde ab'enjawulo mu butuufu nga Rawda Islam Media. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum salaam warahmatullah.
Sheikh onaabuuza nti kituufu waliyo abeeyita abasiraamu nga basaala eswala ssatu era n'abakyagoberera tawoleeti ya nabbi Musa alaihi salaatu wassalaam.
Abasaala eswala ssatu nga kibinja mbadde sikimanyi naye kiyinza okuba gye kiri. Abeeyita abagoberezi ba Musa abatawuraati be bayudaaya buli muyudaaya yenna mulhaku bihaula tumutwalira kwabo lwakuba bajeemu baagaana okukkiriza nabbi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam.
Kale singa bakkiriza nabbi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
kyalibadde kirungi gye bali, kyalibadde kirungi gye bali naye okugaana okukkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyabafuula abakaafu. Kati buli yenna yagaana okukkiriza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abamukaafu abeere ku diini kyo babeere ku nzikiriza kyabeera muki mukaafu. Bujulizi buli ludda wa sahihu Muslim yagamba nabbi waffe Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
wallazi nafsu Muhammadin biyadihi ndayiro oyo awaniridde omwoyo gwa Muhammad mikono gye la yasmau bi yahudiyi tasobola kumpulirako omuyudaaya wala nasaraniyu kabeere omuki omukristu abeere muyudaaya oba mukristu mukatuliki mprotestanti mulokole thumma la yuminu billazi jitu bihi oluvanyuma naagaana okukkiriza byenzize nabyo nze Muhammad. Riwaya endala yagaa nti thumma la yuminu bi oluvanyuma naagaana okukola ki okunzikiriza inna kana min ashabi nnaari okujjako nga Allah agenda mukwata buvumbavumba akasuke muliro. Kitegeeza ki nti obuyudaaya bw'omuyudaaya tebukyamugaso olwaleero okujjako nga kkirizaani Nabi Muhammad
sallallahu alaihi
wasallam obukatuli kibwo omukatuli kitebukya amugaso olwalero kujja konga kirizani Nabi Muhammad nibyo byajja nabyo
alayhi salatu wassalamu wallahu ta'ala a'lam barakallahu fikum sebo na shekhe alumuntu ali tuyitaita ke yusaidi ze omunjeru mu butufu twasangira ikanisa yaba gubirizi banno nanga ku ikanisa yaba gubirizi banno naitu bagamba mwenna mwenna abagoberera embere fana nakubwitu sinungi utekedwa gogerera Muhammad mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama we wali okwesima era we wali okuona embere fana nakubwitu abuza nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam
kitufu omusilamu takirizibwa kufuka amirira muntu yenna
silamu akirizibwa kufuka amirira muntu yenna wabula nga enfukamira yesi ya ibada si ya kusinza
Allah
fukamira ya ta'zim kuwa buwichitibwa wabula si ibada munsi fukamidenga bona sinza Allah lwaki nti ebifo byonna byonna ebigenda wansi bina kubiranga gutuba tusinza nabyo tusinzani
Allah
tabaraka wa ta'ala amma kyalabwako mu hadithi nga nabi fa alayhi salatu wassalamu rubu yanyiga Umaru najja fabarika amamahu nafukamira masoge alayhi salatu wassalam gati nabi si Allah naganti radhiina billahi rabba tukiriza Allah ngachi yimulizi
wafe
Allah yimulizi wafe wabil islami dina nubusilamu tubukiriza yedini
yafe
wabi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rasulan wa nabiyya tukiriza nabi muhammadin tigwe mubaka wafe eragwe muddu wa Allah tabarak wa ta'ala nabiyo limu nabiyo limu nabiyo limu mubaka wa Allah kitegezaachi ntiecho tekina kobuzibu mumbera eyokubera ngo omuntu tetumusinza wabula kumuwa kitibwa na kuagala kuoya oya muntu mumbera fana na bwetu chikolebo wane waffe ngo omuntu ayagala okubuza ku mukaddewe nakakkana ku wansi tumala gogera na kitawo ngo yekozichi
ngo
yesindi mumbera fana na bwetu tukakkana mbigambo olusi ne mbikorwa wallahu ta'ala aalam
barakallahu fikum ekirala abuza omusiraamu agamba nti obusiraamu bukkiriza okwambala fitting yadde nga tekweya fitting eyo nga tekweya
la fitting tutegezaamu engoye zikwata omuntu bweziti enkola si yaffe abasiraamu era omuwalimu omu Sheikh Albani yagambye bwegisaalira mu essala essala eyo waligizeemu
ngo tusalide mu fitting
kagoye akakutte bwe kati nga bw'olaba empale abasajja abamuzi bambala ni kamukwata bwe kati yagamba nti tekyali badde kirungi musiraamu gikola ki gisaayiramu so tugamba abantu twewala okwambala ki fitting era fitting olwaleero eringa libaasu shuhura nabbi yagaana okujambala abantu abambala obuwale obubakwata bwe buti ntagenda kamukwata bwe kati
kamukwata entumbu waliwo engoye abavubuka zetwambala
kyambalo kya shuhura cha yatikiridde ku mulembe nabyaga mukirabanganga niwe kyali badde nga kirimu obulungi ninga kyekyatikiridde ku mulembe mukyereseewo ekyo nabbi yabyewalanga alayhi salatu wassalamu lwekijja mutakabburu nebifaanana bwebitu wallahu ta'ala
barakallahu fikum nosesempijja nga wekino ni lwengo banaye nos barakallahu fikum webali kubeera nga otugoberera ebbanga lyonna lyonna n'abali mu Greater Masaka oba bendo beno lye Masaka banange mwenna tubaagala nnyo abatugoberera ku mutimbagano gwaffe abuuza nti nzikirizibwa okuzannya amatatu ne rudo ku ssimu yange yadde nga sibya ssente
la ebintu ebimalaamala ebiseera ebyo musiraamu teyali bimaliddeko ki
budde
waati nabi sallallahu alaihi wasallam yaganti man la'iba bi an-nardashin wa man la'iba bin nardi riwayna yaganti bin nardashin fa ka'annama ghamisa yadahu fi dami al-khanazir wa lahmihi yanna azanya nardashin biranga daisi ngoli aji kuba kwati kati byonne bibera mutulu beryo bibera mulhaqu bihi nabbi teyaganti bya ssente wano wabula yaganti yennaabizannya fakaannama ghamisa yadahu fi dami lkhanazir abeeranga ddidde engalo ze naaziteeka mu musaayi gw'embizi walahmihi n'ennyama yaayo alye kitegeezaamu ekyo kati tubyewala ebyo kyekisinga okubeera ekirungi
abana baffe tubayigirize emizannyo egiri productive, bayigirize bakuba karati, taekwondo, omulaaka magulu, ikondi
omupiira
mpiira kale kaliko kubanga abawali mbaaguli commanding ate gulina buzibu, naye obutafuuka laiban likura, obutafuuka muzannyi wa mupiira naye nga ogenda n'obuguma muko nga bweri enjogera yaki y'ekitundu, genda obugume muko oleme kubeera awo nga ebiyungu byo tebikola ki, laga nti al aqlu salim fi ljismi salim, obwongo obulamu bubeera muki,
gubeera
mubiri
omulamu.
Kati olina okusala amagezi okuzanyisa omubiri guno negubeera muki,
negubeera mulamu
mubiri fanana bwetyo. Era omuntu aguzanyi naye sheikh yagamba nti adafu luba ibn Uthaymeen nauya bigambo byengaga nti adafu luba laibu lkura, omuntu omuzanyo ogukyasinza okubeera ogwabanafu gwe gw'okuzanya omupiira, ye alaba nti kyalibadde kirungi bantu kuzanya ku murakama, genda mube ebikonde mugende mu ring, genda mu taekwondo egyo, ng'omuntu mutuufu omulabe ne bwakutuukako olina ky'osobola okukolawo, naye azanya omupiira akola ki, buba otunuulu talina ky'asobola kukolawo. Katugamba nti olina okubeerako ne martial arts ezimanyikiddwa ez'enjawulo nga gwe zozanya mu mbeera efaanana bwetyo. Tusaba Allah tabaraka wataala ayanguye ensonga eyo, wallahu taala
baraka llahu fikum. Sheikh ono abuuza nti omusiraamu akkirizibwa, Ifadi Rubowa azzeemu era okubuuza nti akkirizibwa okulima, okutunda, okunoga oba okulya amayirungi?
La, mayirungi tetugalima, tetugalya, tetuganoga, tetugaweereza. Lwaki? Nti abawali mbeegatta nti oyo gwe bayita kaati oba amayirungi ago gayina engeri gyegakolamu, gyegakosaamu obwongo. Min al mukhadirati, byebiragalagala abantu byebanuusa oluusi byebalya nebibeera nga bikosa ki, bikosa obwongo. Tubyewale insha allahu taala, nekisinga obulungi gyetu.
Baraka llahu fikum. Muganda waffe, ndowooza okiwulidde bulungi nnyo. Tubeere nga tulongoosa amayirungi, si maki sebo ng'oggyeeko ekyokukyusa obwongo naye ate kirina kikosa n'obulamu, nti ojja kusanga omuntu ali amayirungi ng'amannyo gonna gonna gakoze eki, gasensebuse sensebuse, ali awo tategeera. Bannaye mubiveeko ebintu ebyo, si birungi. Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yabeera nga abituziiza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
Waalaikum
salaam. Sheikh agamba nti waliwo yasomesa mbu azikaali z'okumakya mulimu okusoma ayatu kurusiyo omulundi gumu, netheni n'okusoma ikhlasi falaki n'ennansi emirundi emeka, emirundi esatu, mbu era subuhi weggwa tuddamu okuzisoma omulundi gumu. Mu bufunze tuba tusomye ayatu kurusiyo emirundi ebiri, emirundi ebiri, ikhlasi falaki n'ennansi emirundi eneena, kumakya n'akawungeezi. Seeka ekintu ekyo kituufu,
kirimu emirundi ebiri. Omuntu asomye azikaari sabaha baada tuluui lfajiri mubashara, azireeta oluvannyuma lw'okuvaayo ku mmambya mubashara, kiba kitegeeza agenda kikola emirundi emeka,
emirundi
ne subuhi weenaggwanga era akikola akiddamu. Naye aga nti ŋŋenda kubisomera ddala luvannyuma lwaki, lwa subuhi, kiba kitegeeza agenda kikola omulundi guki gumu. Olumaliriza bwati subuhi abigattiraawo wamu n'asoma azikaaru ezessala yaki ya subuhi, deni n'ayongerako bwongezi azikaari ezindali min azikaari sabahi, oba kitegeereka? So kisinziira ku muntu asomibwa,
kitegeeza asobola okuzigatta,
asobola okuzigatta n'azitwalira wamu, oba okugamba nti nja kusooka naye ng'enjuba tennaba kuvaayo, kuba ekitiibwa Allah tabaraka wataala yatugamba ti qabula tuluui shamsi wa qabula algurube, tuyikkirizibwa okusoma azikaali ezo ng'enjuba tennavaayo, na bwe kityo tuzireeta qabula algurube, ng'enjuba tennakola ki, tennabeera nga egwa.
So nga n'oli akoze kiri,
n'oli akoze kiri, nakyo kituufu,
nakyo kituufu.
Barakallahu fiik.
Bannaye ndowooza tukitegedde. Ate mwerabira abalabi baffe abalungi, tuli ku mukutu oguyitibwa Rawda Islam Media. Twavaayo bannange nga ekigendererwa kyaffe is to take Islam to the next level. Twagala okutwala obusiraamu ku level enki endala mu mbeera efaanana ku bwetyo. Mutugoberere ku Facebook, YouTube, WhatsApp, zonna zonna mwana wattu beera ng'otukola ki, otunoonya kwetuli, era mwana wattu tujja kubeera nga
kutuusaako meseji entuufu ekwatagana ku busiraamu ku ddiini y'oweekitiibwa Allah mu mbeera efaanana ku bwetyo. Tuli ku mukono Islamic Institute, tubakubiriza mubeere nga muleeta abaana baffe, abaana bajje basome eddiini y'oweekitiibwa Allah. Omwana agenda kuva wano eno nga wampisa, mwana wattu mu mbeera esinga okubeera nga yaaki, nga ya bbeeyi, ate naawe n'akweyagaza. Assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Ejjuma okusomwa mu lulimi olutali Luwalabu kituufu kituufu tekyakolebwako baswahaba, era lwaki kyo si bid'a?
Okusooka kwa byonna nabbi waffe Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
ekiraga nti yakikola kwe kubeera nti buli jjuma yaleetanga bigambo byanjawulo ng'oggyeko omukaddima n'ebikozi eki ne aya ze yasomerangamu. Yaleetanga ebigambo byanjawulo, si buli lwa jjuma nti yasomanga mu lubiri bye yayogera ng'ebimanyikiddwa mu swala ez'enjawulo. Tetusomeramu Qur'ani yokka, ukitegedde? Naazikaali ezikoze eki, ezimanyikiddwa. Kati ekyo kyokka nabbi kyeyakola alaihi salatu wassalaamu bujulizi bwa nkukunala obulaga nti nabbi waffe alaihi salatu
wassalaamu
yatuta okubeera nga twogereramu bye twagala mu jjuma kasita bibeera nga bigenda kugasa abantu. Wallahu ta'ala alam.
Barakallahu fikum. Muganda waffe ndowoozo kitegedde bulungi nnyo nti mwana wattu okubanga ejjuma esomwa mu lulimi olwo lutegeerwa abantu b'ekitundu si bid'a mu mbeera efaanana ku bwetyo, kubanga n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakikola mu mbeera efaanana ku bwetyo, nga buli lwajja okusaaza abantu mwana wattu ajja n'ebigambo byaki byanjawulo. Seeka abuuza ti nze ono agamba nti nze sikyayagala kulya saddaaka olw'okutya okulya ebikyafu ebiva mu maali y'abagagga, wabula simanyi kwawula wakati wa saddaaka na kirabu.
Teri nsonga emugaana kulya saddaaka kuba nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu yatugamba bw'abeerangako ne kyakuwadde nga si ggwe okisabye togaananga lya,
nga si ggwe akisabye,
si ggwe akisabye lya. Teri nsonga kujjako abantu nabbi be yagenda ajjamu nti abo tebakkirizibwa kulya ki
saddaaka,
kulya saddaaka. Mu bo mulimu ba alu Hashim abaquraish ababa muliirwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba alu Abdul Muttalib aba alu Abbasi ne ababa gamba nabbiri neje yenyini na nabbi ba Ali
na neje ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ibali saddaka bubali hadiya byawula nte wakati wa hadiya ni saddaka ona saddase ya byawula naga nina nkuletu dakalabu kakam esobola okubeera nga aguze omucungwa naga nkuwadde saddaka yiyo, omucungwa ogwo gwennyininyini gufuuka ki? Gufuuka ekirabo, akalabo kaakano ka mucungwa. Nabyaga ntahadu sahabu mwewe ebirabo mukole ki? Mweyagale. Kati omuntu buli waawaayo hadiya
ekirabo
omuntu amwagala nnyo, so ekyalibadde kisinga okubeera ekirungi kugaba ku birabo ebyo. Wallahu ta'ala alam.
Barakallahu fikum. Abubakar Mustafa
Mayuge
kuva e Mayuge.
Allah musibe.
Abanange baganda baffe abali mu bendo lyomu Eastern Uganda. Mayuge mbale okugenda mu mbeera efaanana ku bwetyo. Mwena tubaagala nnyo kubeera nga mutugoberera. Agamba nti kiramulwa kitya okukola da'wa y'enjiri nga okozesa Bible nga otambula kitundu ku kitundu.
Ekyali badde kirungi butakozesa Bible. Butakozesa ki
Bible?
Kozesa Qur'ani. Qur'ani etumala insha Allah taala. Okujjako where necessary. Waliwo Bible webeera nga yeetaagisa.
Kyalabibwako ng'omubaka sallallahu alaihi
wasallam. Kyalabibwako nga nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu. Sahaba jaali nabbina Allah yennyini yatugamba mu Qur'an kul faatu bittawraati fatluuha. Bagabe baleete ettawraati bagisome. Kitegeerika. Kati wabeerawo nga gwe tugambye where necessary. Nga weetaagisa bagandi muleete Bayibuli yammwe tugisomewo.
Yeegamba ki
ku kino? Allah yagamba jalla waala kati eyo ayo ogenda kugiddawa. So awali obwetaavu tukikola, naye si buli kaseera nti tugenda kusoma ki
Bayibuli.
Tugenda kusoma Bayibuli mu mbeera efaanana bwetyo.
Wallahu
ta'ala a'lam.
Agamba ono nti Sheikh Edwa ayagala kumanya ku dduwa gy'osoma nga oli mu buzibu.
dua jusuma nga muzibu dua nyingi insha Allah taala na yulo kufunda bwe budde tu omuntu ayinza okubeera n'obuzibu nga waliwo amuli obubi Allahumma kifinahum bima shi'ta oba Allahumma kifinihi bima shi'ta Allah nkusaba omuntu ase n'ekyo kyoba okoze eki kyoba osobodde okusoma zikiri eganti a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa ekyo nakyo kikulu waliwo sahaba omwe yafuna obuzibu nga waliwo amulumbi amulaba wali ye yasoma bigambo bino wammanga baseera bidda ayinza okuba sahaba batabe yagamba allahumma ya mun ya mubdi'u ya mu'idu ya ghafuru ya wadudu ya zal arshil majid ya fa'alu lima yurid ya zal jalali wal ikrami يا ذا الجلال والإكرام أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا غياث المستغيثين أجثنا يا غياث المستغيثين أجثنا اللهم اكفنا شر هذا الرجل سجي يلي أمرون بنا مغانكو ملأ الساوين الله نامو تاساكو وروب زيبو يلياكو زيكو يليافني
بارك الله
سو تيجانا كوبيرا نغوسو مانا ينغا زكالي مويزيري موكتابو باتيتا حسن المسلم جيندو زنوني يزو مونتونغا فنيو بشي وروب زيبو والله تعالى أعلم
شيخ انا سابا كمو بوليدا كمانيا جسولا نوبو دبوازو
السؤال سوكا باتيتا الصبشي نينغا مونتامولا نبيتاني كيراكو ظهري الصبشي تجسالا كوشي كوماتا etandika nga emmambya yakasala n'ekoma nga enjuba ekoze ki evuddeyo eswala eyokubi bakiyita dhuhuri etandika nga enjuba yakaseetukako okuva wakati katono ebaita baada zawali okutuusa ekisiikirize kyo wekibeera nga olaba kitandise okwenkana naawe essaawa ekkumi eswala eyokusatu gye bayita eya asiri tugisaala nga omuntu ekisiikirize kye benkana nakyo okutuusa enjuba bwekola ki weegwa eswala eyokuna bagiyita magribi tugisaala nga enjuba yakagwa okutuusa ebiro ebimyufu nga enjuba yakagwa bwe bibeera nga bikoze eki bibuliddeyo bitandise okuddugala eswala eyokutaano bagiyita ishai etandika nga ebiro ebyo bimaze okuddugala okutuusa fi muntasafi allaili ng'obudde obw'ekiro bukoze eki abuli wakati wallahu taala alam
barakallahu fikum agamba nti shekhe ba wange yanzikiriza okukola naye kati agamba obusiraamu tebukkiriza mukyala kugenda kusuubula nga tayina amuzira kati bw'atabaako obusiraamu bukyogerako ki
bw'atabaako kiba kitegeeza nti oyingiridde amateeka ga Allah so abakyala mukisala amagezi okubeera nga mutambula ne bazo maharimu bebayita abakuzira okukola ki okukuwasa oba bbaawo tambula naye wabula bwe kibeera nga byakumpi kumpi si lugendo omukyala asobola okugenda genda mu katale kugula kyakugula la baasa bihi naye olugendo olwo ogenda jjinja kusuubula Masaka kusuubula Iganga kusuubula laba
tambula ne maharamu
tambula ne maharamu nga bwe yagamba nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu taala alam
seeka nno ne kano kalongoosize ddala kubanga shekhe waliwo tuwulira nti nno wetuba tugenda mu hijja wabaawo abakyala oluusi abasajja batera obutatambula nabakyala baabwe bwe batuuka eri ne bakuwa mukyala wa gundi
nga
tomulinaako kakwata
fihi baadhi almujirimin waliwo bamujirimuuna abo abagwenyufu abo mubatwala abantu ebweru saba Allah tabaraka wataala abaluŋŋamye naye bakola nsobi oddira otya omukyala ataliwo muntu n'omumuwa kiwulidde abamanyi balina kintu kye baateekako tuyinza okwekwasa ekyo kale rifqatu maamuuna okubeera no congregation nga esobola okuwa omuntu security ekyo nakyo kisobola okukikola kuba kigambo kyabawali mu tukiwa ekitiibwa naye khayra lhadi huda muhammad
sallallahu alaihi wasallam
obulungamu obusinga obulungi bwe bulungamu bwa nabbi yaga nti la tusafiranna almara omukyala tatambulanga illa wa maaha zu mahrami okujjako ng'atambudde naani ne zu mahrami
seeka tukweyanziza okubeera nga otutangaziza ku nsonga eyo bannanga ababadde bakikola mubeere nga mulongoosa mubirenga mulongosa mumbere fanana ku bwito Sheikh Nabuza yagala kumanya aye nesangibwa musula ki egama nti ya ayuha allazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun
aye musura tu ali imran aya 12 suratu ali imran aya 12 gendo jitaku ogenda kubiranga obikuro genda kubiranga ogifuna
barakallahu fikum. Naam. Sheikh agamba nti asaba kumutangaza ku hadithi eno egamba nti teriyo kibala wadde kyengera wadde mpeke okujjako nga kyawandiikibwako nti riziki gundi ya mtabani wa gundi amuganda waffe yabuuzizza ekibuuzo kino tujja tugenda kubeera nga tuwongera kikolako baasi mumbeere efaanana ku bwetyo naye tugenda kitunuulira era tujja kubeera nga tukola ki tukiddamu mumbeere efaanana ku bwetyo inshaallah.
Badde sijijukira bulungi
Sheikh ono agamba nti bw'oba osala sunna tusala eraka bbiri Sheikh tahiyatu tujimalayo nga bwe tumalayo muswala endala bwetujimalayo muswala
endala osala sunna osobola n'okuwanvuyako n'oyongerako ne mutahiyatu edduwa endala
Allahu akbar
wakyosala wekka ebiseera ebisinga obungi sunna abantu bazisala batya omu ebola nadiaga nti omuntu asala nga asala n'abantu falyukhaffif man salla maa nnasi falyukhaffif asala n'abantu akendezeeko naga nti waman salla wahda ate asala yekka falyatiilu maasha
wanvuyako
bwoyagadde lwaki kuba bano boogenda okusaaza abangi minhum dhaifu wasaqimu wa zalhaja mulimu abalwadde mulimu abanafu mulimu abalina ebyetaago negwa asala wekka tahiyatu gisomo gimaleyo yongereko n'ebirala yongerako n'edduwa edduwa eza kuruku zongeremu zikubiseemu emirundi gy'oyagala kiwulidde bw'osoma essuula soma mpanvuko osala wekka
seeka tekyakomekebwa kwesatu gyokusobola
okwongerako n'osoma subhana rabbiya alazim sahabiya gwe bayita sauda nkyala wombaka Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
aga nti sallaitu maa rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakada arru'af yakhruju min anfi ndenda banga ni
yasala
yasala nombaka Muhammad nibagenda ku ruku'u aga nti nenjulo nempuliranga njagala nakuvaamu musayi muki
munyindo
olw'obuyitirivu bw'okubeera nabbi yayitiriza okuwawo kumavivi ngayogera ebigambo ebiyaddingana subhana rabbiya alazim subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfir
ekyo yakikola
ali muswala yesunna
obokira allahu akbar banange nabwe kiti abawanvuya abaddungu oli mukusaaza abasaaza mwenna mwenna abasiraamu mubeerenga mwana wattu mufunzafunza tuyimiriza nnyo bantu kubanga mubaosaaza mulimu abalwadde mulimu abaasuza enjala mulimu abaasuza n'ebizibu ebyenjawulo waliwo azza okusala ng'alina olugendo nabwe kityo tubeerenga tukola ki tulongoosaamu mu nteekateeka eyo insha allah temwerabira bannange tuli ku mukutu gwaffe ogw'ebbeeyi ennyo ogw'ebbeeyi oguyitibwa Rauda Islam Media tusangibwa waneno mu kibuga ky'emukono nabwe kiti ate era tuli ku mukono Islamic Institute muleeta abaana ayagala okubeera nga mwana wattu omanya ebisingawo kuva ku 0705 9 9 7 15 9 9 7 ombeere efaanana ku bwetyo obeere ng'oyogera ne directa yennyini tukakasa nti onoobuzza eddala mu butuufu togenda kubeera ng'okola ki ng'olemererwa tusomesa saidi zizombi tusomesa saidi ey'oluzungu ne tusomesa ne saidi eyaki ey'eddiini ow'ekitiibwa Allah tubeere nga tuleeta abaana baffe tubeere nga basomesebwa insha allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
waalaikum ssalam warahmatullah
abuuza nti oli bw'aba yaziina ng'ate nze ndi mu kusaala nsobola okuddiramu mu mutima ebigambo hadisi eri ng'awulire mukutteko nti nno iza samitumu nnida fakulu misla ma yaqulu lmuazini
asobola okukola ekimu ku bibiri asobola okukola sirika n'atayogera kuba ali ku mulimu mulala gwa kusaala tasobola kubeera nga asavinga two masters ategwo mu mbeera efaanana bwetyo oba okulinda n'amaliriza okusaala n'addamu byebaogedde kuba nabbi yagamba nti fakulu misla ma yaqulu lmuazini gw'olumala okusaala ng'oddamu allahu akbaru allahu akbaru nga bwe yayogedde ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammad kyakolebwako muawiya bunu abi sufyan bwe yamaliza n'agamba nti samitu rasula llahi sala llahu alaihi wasallama yaqulu misla ma qultu oluusi muawiya bunu abi sufyan bwe mbaseerabidde yayogera ngaali ku kituuti ng'omwazinya yazina agamba nti Allahu akbar Allahu akbar naddamu Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah Muawiya naga nti wa ana oba wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah wa ana ashhadu anna muhammadan rasulullah kati ekigambo ekiganti iza sami'tum al muazzin nabbiti yatukomeka nti mu kiseera ekyo kyennyini nyini wootiikirako wabula hadithi etuta yuhtamalu an yakuna tilqaiya au fawriya kitegeeza okubeera nti waayogeredde wennyini wokyogerera okisegedde au baadahu oba oluvannyuma lwaki lw'omwazi kati obeera ng'olina ne chance eyo ogenda kufuna sawaabu ndala zaaki za kusaala teriyo nsonga ndala ekugaana kubeera luvannyuma lwa kusaala ate kukola ki ate kubeera nga okola ibaada eno ebadde ekuyiseeko noddamu nti Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah obanoga nti la hawla wala quwwata paka womalayo nsoma ne zikiri abantu bali batulinzisha
barakallahu fikum agamba nti asoma dua ki nga amaze okunywa amata
waliwo zikiri nabi wafa alayhi salatu wassalam
sallallahu alayhi wasallam
nti allahuma barik lana fihi wazidina minhu allahuma barik lana fihi wazidina minhu ekigambibwa nti nabbi yajogera naye wallahu yaalamu sihata allah yamanya obutuufu bwayo yetaaga okusooka okwetegereza insha allahu taala
mama abdurrahmani barakallahu fikum abuuza nti njawulo ki eri wakati wa hijja ne umura era tubikolera wa era tusooka wa e makka ne madina wawe tusooka
hijja ne umura enjawulo eriwo nti hijja ekisookera ddala ekitiibwa allah tabaraka wa taala yagifuula nga yateeka mpaji mu mpaji z'obusiraamu ate umura si mpaji ya buki
sunna
si mpaji ya busiraamu wabula ekintu nabbi muhammad era kyataalekayo mubikolwa bye kakati hijja ekyokubiri waliwo manasiki zetugenda ate umura nga tetuzikukola ki
tetuzigendamu
tetujja zigendamu ekyokulabirako mu arafa agenze mu umura tagenda ku arafa muzdalifa mabitu teri agenda muzdalifa nga agenze ku umura nti teeka ino bigendamu emina si teeka tutandikira makka oba madina la omuntu gyavudde atuuka awali obuki awali wetuleetera niya oba zebaita miqat waavira ab'e madina nabbi yabateekerawo ab'e yamani nabbi yabateekerawo ab'e makka nabo batandikira mu makka kitegedde kati gwe gyoyitidde yonna gyofunira ki gyokolera miqatu zeezo biiznillahi taala so umura ekirala ekolebwa obuwangazi bwo bwonna ate hijja si ya buwangazi bwo bwonna hijja tugikola mu mwezi gwaki wallahu ta'ala
barakallahu fikum ate si dhulhajj yenna wabula
ennaku
entonotono mu mbeera efaananaku bwetu mama abdurrahman bannaye ndowooza ekibuuzo kitegedde bulungi nnyo tusaba ow'ekitiibwa allah abeere ng'akuteekamu abo abawuliriza ate nemuteeka netuteeka nemuki nemunkola mu mbeera efaananaku bwetu sheikh senga onabuuza senga abafumba ababiri balabaganira mu kinaabiro edduwa bagisoma
bagisomere mu nniya
bagisomere mu nniya mukinaabiro eyo gye bali
somere mu mutima
allah
somere mu mutima tagisoma ng'ayatula kasi abeera nga ttooyi naye bwe kibeera kinaabiro ekimanyikiddwa ekya bulijjo laabaasa bagisome
barakallahu fiikum
allahumma jannibna shaitaan ubwo naye webeera ttooyi kyalibadde kirungi kuwugirira mu linnya lya allah tabaraka wataala
nembeera eyo mutoyi tekyandibadde kirungi kubeera nga tugikola ki tugikolera mutoyi bannaye mu mbeera efaananaku bwetyo tubeere nga tulongoosa insha allah
balina bugumiikiriza
ekituufu kya byonna era seeka ku kibuuzo ekyo kkiriza nekino nakyo nkiyiseewo sheekh eddala oluusi tugenda okunaabajja naba nogamba nti akansomere kanfunire ne wano wuzu omulundi gumu edduwa eri egamba bisimillah tugisomeraawo
eriwa yonna
nga ntandika okufuna wuvu
era baba wali baga nti ogireetera mu nniya
ogireetera mu nniya
ogireetera mu nniya wabula agisomye ng'ayingira emmanju
seeka barakallahu fikum sheikh agamba nti nno ekigambo bidaa kitegeeza ki
albidaa kullu ma kana biimkanihi sallallahu alaihi wasallam an yafaalahu walam yafaaluhu buli kyonna nabbi kye yali ayinako obusobozi okukikola n'atakikola ki n'atakikola min al ibadaati mu kusinza kullu ma kana bi imkanihi sallallahu alaihi wasallam min al-ibadati an yaf'alahu wa lam yaf'alahu chonna nabbi chaina ko busobozi mu ibado chikola ngaddala tujita ibada nabbi na tajikola ebajita bida kati yemiza yeminzani omuntu gyali badda atwala era gwetugutandika kuleta nabbi yali ayina obusobozi obo kusoma mauledi nti naam yali tabulinako busobozi wadda yali tabulina busobozi nga tuga nti si bida tujita ibada nti tujita ibada yosichi seka bagaga bali wa ngabwe nubitulino walero we bali wa semani yali mugaga nagaga nubifikira binyo nkondo yagula nga mia chikumi zigende mulutalo nukusoba umanye nga mia sente zegula kitone nyo milioni aga
kumulembe kati
kati kubisa nga mia chikumi milioni buhumbi buna nabu kwa atabu gene mulutalo uya vila muhafu
atabira
babu bakali bali bagaga
Allah
Abu Bakari yaguranga abaddu babirali ani yabaguranga omuddu agulika nomugule wa mukama wa atenga berenga nga abasajja mujahiliya ya tomalaga mukola ki somu mbere fana nabwe tugamba tutya tugamba nti abantu abali okumulembe gwa nabbi Muhammad bali bagaga ebyaddala wallahu ta'ala
kitegeeza okukola amawuledi
n'ebirala
edduwa za makumi ana kikutula nsingu baali balina obusobozi
obubikola era ba tebabikola nga ddala tubiyita ibada oli mubida
oli mukuzula mu ddiini ya wakitiibwa Allah tubeewaza bannange atubeebaza bannange abalabi baffe abalungi abali ku mukutu gwaffe guno ogw'ebbeeyi bannange mmwe mutufudde kyetuli mmwe mutufudde Rawda Islam Media ddala mu butuufu omulamwa gwaffe kubeera nga tutwala Islamu we need to take Islam to the next level twagalira ddala okubeera nga tutwala obusiraamu ku levo ki endala mutweyungeko olwa promising programs good programs mumbere fananako bwetyo ate era tubakubiriza mutugoberere ku mikutu gyaffe YouTube yaffe mwana watu gyetuli Facebook gyetuli WhatsApp kwetuli mumbera yonna yonna beeranga mwana watu otunoonyako kwetuli oberenga osoma eddiini ow'ekitiibwa Allah twongere obakubiriza muleeta abaana baffe ku mukono Islamic Institute Kigombya abaana baberenga basoma ne Al Huda Junior School na Muyenje beeranga otwalayo omwana aberenga asoma eddiini ow'ekitiibwa Allah togayala kubeera ng'osomesa omwana kubanga omwana gw'osomesa obeera oyambye community yonna yonna oba oyambye nga y'omwana oba oyambye gwe famire yo gwe nga gw'omuzadde okubeera nga mwana watu tomanyi wa Allah wagenda kuyisiza nusula mwana watu oba oyambye no community y'obusiraamu n'eggwanga lyaffe tusobole okubeera nga tulwanyisa ebikolwa ebikyamu ebiri mu nsi abaana bwe banaabaamu eddiini mu mbeera enfaanana ku bwetyo amanya mbadde Muhammad Mbazira imam amanya mbadde Muhammad Mbazira Muhammad Abdallah Mbazira mumbeera efaanana ku bwetyo bannaye mbagadde nnyo mbaagala nnyo ababeerawo okubeera nga mututeekamu akasente mwana watu ne mubeera nga mutugoberera ku misomo gyaffe abali mu bendo ly'essingo bannasingo bannange Muhammad Abdallah Mbazira wendi bakadde bange taata wange Abdu Kyambadde bannange tubakubiriza abaana mubaleete ku mukono Islamic Institute lwaki nedda mubaleete abaana bajje basome muganda wange Jaliro Abdu Jaliro nkimanyi otugoberera nnyo ku mukutu kwoli ne amiri we lwamata ne amiri w'ekiboga tubakubiriza mwenna mwenna mugoberera kubanga obusimu wano mbufuna mumbeere efaananako bwetu mubeere nga mukola ki muleeta abaana baffe babeere nga bajja basoma eddiini y'ekitiibwa Allah twebaza abazadde bonna bonna abavuddeyo okubeera nga batuleetera abaana ku mukono Islamic Institute mu butuufu tubalaba babembedde wali eri bannanga abazadde baffe abalungi abatugoberera ku mukutu tubeebaza mu mbeera efaananako bwetyo ate ne staffu eriwo okubeera nga etwaniriza tubeebaza bannange nebaza muganda waffe gwe tubadde naye ali ku kamera muganda waffe Rukumani Adamu bannange barakallahu fiikum ne baganda baffe abali mu studio eri abali eri emabega eyo gye mutalaba bannange muganda waffe Ashraf bangi nnyo gye bali panelist ya Rawda Islam Media mwenna mwenna bannange tubeebaza mwebalire nnyo mwebalire ddala anabu gudna bonna batugubirira no mutufunde chetuli. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuyanza tuyanzingi nangi mbasibula ngambebaza amanya nsigadde Abbas Zubairi Senku Basonko umtalagwe programu ino kubebaza okujibera kibanga lyonna. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi.